step left for this.
Listen up. Kutakwa chiwezi kumakucha eh. Kutakwa banja kumachelwa mbeta. Kutakwa nchito kumachelwa lova. Kutakwa skulu kumachelwa mbu. Kuma apo sipote ilo. Sipote ilo. Maeniwe mutu siwe te. Ziwala chimwemwe uzawote. Zima peto azo msini. Azo msini. Zima peto kukia mbeja moyo wa sopani. Stay strong,
stay strong.
Keep on working hard. It's about time. You'll be okay. Don't give up no way. Sanga kukonde ama kuyipisa. Sanga yamike ama kunyazisa. Gagoda as a sekula. Ufuzo uza peza. No matter makunena urundi matenda. My baby saku fila fuko libidula. Amuna maku yuza nipa kucha huli. Muza sanga lala just keep on fighting hard. Azum si. Sima peito. Kuyo nija moyo wa sopani. Sima peito. Jamboyo wa sopani.